Records. Yeah. Na 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 kita.
Oh la la la. Wazio na nifanya siamini. Oh la la la. Sijui umenipa nini. Oh la la la. Wazio na nifanya siamini. Oh la la la. Sijui umenipa nini. Black label JD. I'm a roll of SOP. Girl, you're amazing. Yeah. I'm a Ferrari Bugatti. I'll cut it like a Rolls Royce. Girl, you're amazing. Yeah. Takupende taima. Sibudi nyuma. Namu roma karma. Akutunze na. Atujali ye ama.
So, toka kwenye raw, wara siji do. Jie chie, wendo mami low. Wapambe nooks tu wapige KO. Midomu wild tu waache mabisho. Human number one kwenye show. Kwenye bedu na for claw. Zed ya commando, na pufil cold. Baby let's go.
Oh la la la. Zio na nifanyi siamini. Oh la la la. Still many panini.
Ferrari Bugatti,
I'll cut it like a Rolls Royce. Girl, you're amazing. Takupende taima, sibudi nyuma, namu roma karma. Akutunze na, atujali ye amani. Zuri wako wa thamani.
Rider wa mapenzi, penzi rako kama ni ubenzi. Sina time na washenzi, mafiance, nipo dipu kwa mapenzi. Penzi rako, tamze ya jojo. Mashara, toto rina gojo. Ukikatiza, vidume machokodo. Kati waku kwa pose livo modo.
Oh la la la. Zio na nifanyi siamini. Oh la la la. Still many panini.
Ferrari Bugatti,
I'll cut it like a Rolls Royce.